Radio Pulpit, 657 AM.
Dumedisa America fellow Radio Pulpit, Libitso le matla le pholo sa morena Jesu Kriste. Dumedisa ke moruti masingi mo mosong wa kajeno. Ke rata re lebella le foko la modimo mo bukeng ya Luke chapter 18, robala verse 9 to verse 14. Yona e bale ha ka tsela re fumane. Le gona a bua ka setshwantsho le bangwe ba ba ikanyang gore ba siame mme ba nyatsa ba bangwe a re batho ba babedi ba kile ba ya kwa tempeleng go rapela, mongwe e le mofarasi yo mongwe e le mokhethisi. Mofarasi a ema a ithapelela jana a re, Modimo, ke a o leboga ka ke sa tshwane le batho ba bangwe e bong dinukwane le basiamolodi le bagokafadi. Gongwe jaaka mokhethisi yo, ke itima dijo gabedi ka beke, ke kgetha bosome jwa tsotlhe tse ke di amogelang. Mokhethisi ena emela kgakala le matlho a seke a rata go a tsholeletsa kwa legodimo, mme a itshwara seledu a re, Modimo intshwarele nna moleufi. Ke loraya kere yo o fologetseng kwa ntlong ya gagwe a siamisitswe e seng yola, gonne mongwe le mongwe yo o ikhudisang o tla kokobediwa, mme yo o ikokobetsang o tla godisiwa. Morena tlhonfatsa palo ya lefoko la gae, a confirme with signs and wonders. Amen. Motsale ya rategang, ke rata re lebelela kgang ke e mo re badileng mo teng, kgang ya the Pharisee and the Publican, kgang ya mofarasi le mokhethisi mo re badileng mo bukeng ena ya Luka 18 verse 9 to 14. Ke kgang e e tlwaelegileng e e tsebegang gagolo e e fang dithuto kgang e ya morena Jesu. Heaven will be full of surprises. Go tla ba le dimaka tse dintsi ko legodimong. God looks at the heart. Modimo lebelela pelo. Good works cannot save. Mesebetsi ya rena e metle e siame, mara e pholose motho. Sinners can be justified. Romans chapter 5 verse 1 e re e tlhalosa gore ge re tla morena go Modimo ka tumelo, Modimo wa kgona gore re dumela dibe tsa rona, wa kgona gore a re lokise, Modimo a re siamise. Madi a Jesu a siamisa, madi a Jesu a re etsa re ba re be bao Modimo a batlang gore re be bona. O kare ga shenkera leo fa mo maphelong a rona ka madi a morena Jesu setlhabelo se morena Jesu a bileng sona. Who went to the temple and why? The Pharisee o ile tempeleng. Mofarisee ne e le batho ba e leng gore e ne e le ditsebi tsa molao, the experts of the law. And he was expected on a solo fella to be there because came to the temple with the wrong motivation, attitude wrong to impress, motemo hutisa, hukatisa gore I am here now, ken now ya lemo. The publican, a tax collector, may have just seized a widow's home. Hona ora gore mongwe a sa tswa go tsela motlhola ga dintlo ka bakala dikoloto tse mongwe ntata di shile a ditlogetse a motlholetseng tsona, and felt guilty, a kutlwela molato monna Modimo mokhethiso mo etsa dibi ona. A trouble at home may have caused him to come and pray. Mathata le lapa la gae a mangwe a leng gore na a palela ko a fenya ka ditšhelete le maemo a mosebetsi wa gae, na a ira gore ke yona a tle a mo tlisitseng gore a tla rapela. The Pharisee as criterion for measuring himself. Mo verse 11 e bolela ka mofarasi ka mokgwa a neng a ikompara le batho ba bangwe ka teng, mo a itekanya fale. Not as other men are. O tlhalosa jalo, ga ke tshwane le batho ba bangwe. He divides the world into two groups, himself and the others. Prays a prayer of 34 words, and 5 of them e di na le lentswe le nna nna I. His reason for feeling righteous. Ooh, ke tshwane le ba bangwe. Not as other men are. I compare. Get more specific. Not an extortioner. Se mo gokafadi. Not unjust. Ha tshwane le batho ba sa siama. Not an adulterer. Ha se mo fasted regularly timadi joint sadi tsa even as this publican are ke tshwanele monna o the Pharisees criticism of the publican, there are two wrong ways to lift ourselves by numbering our good points, by numbering the faults of others, so some can only stay up by pushing others down. Criticism of because of we don't deem their face our sins. The Pharisee put the publican down, God lifted him up. To lift up us from the deep miry glen. The publican's cry for mercy, verse 13, God's merciful to me. God, be merciful. God's mercy is evident. Evidence of humility, and repentance, stood a great way of munna ona is muda kitaya sifuwa. The Pharisee singles himself out as the only righteous one in that service. Muna bale mute. The publican singles himself out as the only sinner. Again, namu dira di bi fele kilente ngo tulong ena ke krata ora pela lo ena muzala rata hangu ruizo mudimu is a good God. Mudimu is a righteous God. Kimudimu yar tusang if we examine ourselves, our conscience. Mudimu kera pela mumamedi kuru mutusa te examine our sokolo he mudimu aruna lu kiling ukono mozarela lo matlaza kama dia Jesus kupatso tugi dumela bizele matla mrena Jesus Christ amen.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.